tu fonde tu soare.
Ales family.
Nimă.
Doam șucuru mola, cu acutu de alia, se cui cu fichia. Te n-ai umuema, nasi tu salama.
Ramadhani, 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 oh Ramadhani, 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 Ramadhani.
Waislam tufunge, tusiache hata punje, Mola wetu tumu.
Mwezi umelejea.
Karibu Ramadhan,
Ramadhan
mwezi wetu mtu.
Ramadhan
tungane kwa
Ramadhan,
tumume Mola. Karibu
Ramadhan,
mwezi wetu mtu.
Ramadhan
tungane kwa
Ramadhan,
tumume Mola.
Pumzi bila ushuru, rahabana. Kalibu, kalibu mgeni, wetu mgeni. Ramadhan, Ramadhan.
Vitabu tuvisomeni, tuepuke vibalazani. Watoto wafundisheni yalo mema duniani. Tufurahie, tushereke. Tufurahie, mwezi umerejea.
Karibu Ramadhan,
Ramadhan
mwezi wetu mtu.
Ramadhan
tungane kwa
Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan.